Yankee way. Ole Vina Adume Bojudia Ole Vina Gina Yankee's round Ole Olevina Igewe o Igewe igewe njuwa o Igewe o Igewe kuwa jama na dumebo judia
Igewe o
Igewe la papiwe
Igewe igewe njuwa
Olele You get where you
Jesus,
Father.
I can't even imagine.
Chineke mere gị ihe ọma, biri ọtọ ka anyị kelee ya. Gị onye Chineke nyere nwa, gị onye Chineke nyere akụ, ụnụ ndị Chineke mere ihe ọma niile dị iche iche, biri ọtọ ka anyị bukoo ya bụ otuto. Hallelujah.